another what? Another ganga. Fresh ganga. Muzi what? Muzi ganga.
Zimba kazimba kazizizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitimiki.
Kumbambe ni bambe tu bambe. Shake your bum bum, muziki tam tam. Bambe transporter, John von Stanton. Kenya mambo VP, are you happy? Zendi hap, yo bulamu wensi wumpi. Uganda mambo VP, are you happy? Zendi hap, yo bulamu wensi wumpi. Africa mambo VP, are you happy? Zendi hap, yo bulamu wensi
wumpi. Zimba kazimba kazizizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambe ni bambe tu bambe. Kasi ndizi matoke na nanas. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo atutaki maenes.
Si lazima shower. Niki spit na kuosha for closure. Man I have a thing for wabosha. Haini bambi, can you bubble bambi? Misi tu alia, can you handle dambi? Niko na ray of hope, wapi amber rose. Ni mkamba, solid I kulamba doze. Sina kamba, kutai na siezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case mi ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na kokoko.
Zimba kazimba kazizizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambe ni bambe tu bambis. Kasi ndizi matoke na nanas. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo atutaki maenes.
Uwezi ni difiju funza ilisha nifunza. Chunga fan wako akisha nitisi atakutoka. Drip ni ya kukata na shoka sinimedunga. Exana ni dae na mimi sijaunga. Kauni bambi kwa kusiezi west dambi. Usikuje phone kwa unajua wa uchangi. Kauja jipanga wajua leo kati. Mulamba ganji tuju chumbi si uskari. Sauti za mayolo. Wezi nionea hata kuje na digolo. Neza roga hadi msani ya rudi ocha. Muzi rende rende mistari za itoka.
Zimba kazimba kazizizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambe ni bambe tu bambis. Kasi ndizi matoke na nanas. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo atutaki maenes.
Kaiku bambe ni bambe tu bambe.
Cash Kid on the track. On the track. On the track. On the track. On the track.